on the beat. Nifanya nini baby, mbona wanitesa wewe? Kwani kuna ubaya gani mimi kukupenda wewe? Nifanya nini baby, mbona wanitesa wewe? Kwani kuna ubaya gani mimi kukupenda wewe?
Mina kubembeleza, unanitesa tesa, mara kesho mara kuto unanipiga chenga. Come on baby, nipe chance, nipe once nitakuenzi. Sina Benz me, nina mapenzi. Tabasam ni salam, nipe ucheshi. Nipe yes dada, nipe pumzi. Nina fizu na vobons, bina cheesy. Usiwe chuzi kwangu, nakupenda sana. Wendo baby, staki no, staki maybe. Ingawa maskini, wana jenzi. Lakini roho juu, wana jeshi. Navuta bufi.
Nifanya nini baby, mbona wanitesa wewe? Kwani kuna ubaya gani mimi kukupenda wewe? Nifanya nini baby, mbona wanitesa wewe? Kwani kuna ubaya gani mimi kukupenda wewe?
Mbona unitaki wanitesa baby?
Ukaniacha na majonzi, mbona uniniacha ukaenda baby? Mbona sasa nakubembeleza?
Unanipeleleza, mara nanuka shida kidogo na vunja shingo. Kweli niliteleza, lakini sikupenda. Mara tuiza kesho tina, tabia nitabadilisha. Maisha nipe nikupe, ila sipendi kupe. Umeumbo na meremeta, nkikuwana na tetemeka. Na shindo kuvumilia, licha na shikilia. Na choka kungoja ngoja, mawazo ya nanizonga. Kukosa na kosa raha, ila unipe jibu. Unipe jibu. Nipe jibu baby.
Nifanya nini baby, mbona wanitesa wewe? Kwani kuna ubaya gani mimi kukupenda wewe? Nifanya nini baby, mbona wanitesa wewe? Kwani kuna ubaya gani mimi kukupenda wewe?
Ndio maana nakubembeleza, bembeleza, bembeleza. Ndio maana nakubembeleza, bembeleza, bembeleza. Ndio maana nakubembeleza.